Omukubiriza wa Parliament Anita Among asabye abakwatibwako ensonga bagende mu maaso n'okunyikira okuteekesa mu nkola enteekateeka za Parish Development Model gavumenti ze yaleeta okutumbula bannansi ng'eyita mu miruka bakakase nga zigasa bannayuganda. Bino abyogedde wakati mu kusomerwa eri Parliament alipoota yasaabalirize owa byetabo bya gavumenti ey'omwaka 2024-2025. Kusinziira kwa alipoota alipoteraze nti wadde nga gavumenti yavujjirira enteekateeka ya Parish Development Model ng'ateekamu ensimbi ezisukka mu triliyoni ennamba naye ng'ebadde enteekateeka ne China okusoomoozebwa ekigirobedde okutuuka gavumenti w'esuubira nti w'erina okutuuka.